ngijikisinto kuwe manje olandela mina kubeka namajita lawo buthane mami baby yine sishintshile manje hamba kubeka nalabo kubeka nalabo kubeka nalabo hamba kubeka nalabo kubeka nalabo kubeka nalabo sachika sachikisinto kuwe manje olandela mina kubeka namajita lawo buthane mami baby yine sishintshile manje hamba kubeka nalabo kubeka nalabo hamba kubeka nalabo kubeka nalabo kubeka nalabo
angifuni ukuhamba manga ngiwabonile amaphuthame uthando bengilisaba badlalile ngamabantu Sabotage
kubeka namajita lawo buthane mami baby yine sishintshile manje hamba kubeka nalabo kubeka nalabo kubeka nalabo hamba kubeka nalabo kubeka nalabo kubeka nalabo sachika sachikisinto kuwe manje olandela mina kubeka namajita lawo buthane mami baby yine sishintshile manje hamba kubeka nalabo kubeka nalabo kubeka nalabo hamba kubeka nalabo kubeka nalabo kubeka nalabo ngebhada kusalula ngikholwe Hey baby bye hey sungamanu kohle qhubeka nalabo ufuna ukubamba kubiloto ngithandile wangitshela ukuthi angilalutho ngangikufonela ngicela isikhathi wena uvela ungitshela ukuthi ngimoshela isikhathi ngiyamangala manje nisusithathephi isikhathi I'm sorry manje mina osengenaso isikhathi qhubeka nalabo la majito kungixhomela ngawo Kubeka nalabo la majito bungxhomela ngawo Sesachika sachika sachika izinto uwe manje olandela mina kubeka namajita lawo uthande mami baby yine sishintshile manje